Brownfield was sitting here, said that I still don't be still late. But all of a sudden, I had a final half of shit tonight in the car, because we little. You down, I'll cut me a bit of that. And I said, Berro, I don't know if I'd doing it. And thank us, Diri, Uma Feri Sanaya, Fatah, I'd have it.
Tirada, Abdi Admoshevto, Tirada Skulatka, Kuyala Magalada Beladwene, in Tahanka, Lokoshe in a Ardedo Kugalan, Dio Tirada Gude Ardida, Kepe Kalanis in Tahanka. Mahano Vishi Kerta, Mamore Bahadle.
A Hisani, in Tahanatko Hesu, Jiran Sedah Gaibot, Aid, or Skulatka, Mamulan, or Ah. Arabella Sidaska, you love it, Tolaka, I'm a hang. Of sure, the Hawa high, and he said that he's Tolaka Bishop or Martin O. Bilal. Hajiro, Miss Hanad, or State or Mamulo, or Fatala Sidaza or Kukoban, or Ayala or sure, the Ha, Sifty the Pussay, Sipian Manta, or Ah, or Kubergan, Lavatanka Bishop, and me. Hajiro, Miss Hanad, Feather Allah. Oo wadan koodanka wada dhaca oo dawladda federaalka ay maamusho ardayda fasalka 12aad laga qaado oo asagana ku beegnaa sabtiga 3aad oo xiga 27aad bisha marka guudaan imtixaanaadka sidaas ay u qorsheysanayeen oo ah qayb iskuulada ay maamulaan sida ay tabanka bilaabanayeen iyo sayid nufaha state oo maamulo oo 8 sibidaadka ah iyo sayid federaal nufaha level ah of Saladi Tanada, Marka Ardaris, and there must have a school borrowed Tiradoda. A fortune is shunting, a lacon can pull a wood that I can have with Belibuini, and in Tahana plus level is just color. I said that they are not like a type of name.
And Makaladashin, Wahalagasamana, Tahanka Bakanaya, Wuzarada, Herr Federal, he had a state.
While I think I am at a brother, a state care, a big mother. استريت كده بودان بيشتغل هلا وحمر الشغل ده وحا وكيل الله قبل كيو ينفوها يد لدى بدون ويا وحمر الشغل الجورة فانا وش عادي انا ايه انا انسان هذا وحق قعانا ارنت ان هبقى قعان هوري مالوي يعني يو هوري لوغو لوسي سادارين او سنجرم لكن ابدا ان في رئيس السامعين wajarad dibireeda tiima ka kasaray yaryaga in ay qorsheeynayaan in ay bisha dhaad ka joon in tanka ay u raadin doonaan in tanki beelad ka aha iskuulada in taala ay qaadi jireen ee aan shaar bigaheen ayaga in fanniga ugu soo fartan dalsan oo iskuul ka baahi oo qalaalo ardayda ay iman karaan in la qaado nidaam sidaas ay ii sheegay walu aan wili la wada shaacin oo si gaar ah aan aragtay oo ku wada shaqaysay in madaxda gobolka qaarkeed.
Barqadle, waxaad sharaxaad ka bixisaa ama waxaad sawir guud naga siisaa iskuulaadka sida ay biyaha u galeen, baaxadda biyaha, gaar ahaan iskuulka Muljamac oo aad adigu maamulaha ka tahay.
Si gaar ah haddii aan iskuulka Muljamac u soo qaato, barxadda iskuulka ama iridda laga soo galay iskuulka. Dan malam lalu aku cengit, malam tu lama dia beli so galan. Hantu yang asing itu, ia sedah mikir juga ini beli tu ejit. Sebab tu dah malam aku galan ni. Mereka guna sekolah kalau galan. Berhab di sejuk dia, ia sedah mikir jar si sengen darafik. Mereka galas siapa lah galah, lah dalam tu dia kor kacanain, mereka merasa ada tu dalam kahwin. Apa sebabnya? Biyo waxa ku jira galaasyada dhexdiisa iyo xafiisyada biyo metri bar dhererkoodu joogooda uu yahay
kan iskuul Muljamac ahaan maxaa la dhigi karaa marka biyaha ay laabtaan intee maalmood ay ku qaadi kartaa in ardayda ay dib ugu laabtaan waxbarashadooda
balaay baaxadda biyaha way qaldan tahay Twitter way sii qaldanaysaa marka waxay sidoo kale dadkii aadan kasta way qaadanaysaa in dib loo iskuulka iska soo kabo oo waxay qaldamay oo tan ka loo saxo waxaan tixi joog aydan adhay ay bishan mil 20 maalmood ay ka dhiman dhowr iyo 10 maalmood ay ka dhiman ay dib ku dhamaadaan sidaas ay dadku aad bay saadaalinayaan bisha juun qaybaheeda hore oo dhan labaatankeeda maalmood oo hore inay imtixaanaadku ay maaragtay ay dib usii dhacsanaanayaana filaa.